nawe gunkuba ngakulowoza kumwagalwa omutima gunuma nyo wobere iyo chokenze abasajja tetubesiga emitima jamwe minafu nebikamo bingi nyo nze mpuliranga ntite mukwano ndowozangako noche noche nti
omukwano gutawanya omutuko gunjigicha
Chejo otade nasekelelanga abo abakabo rumkwano nasimani ntinange chilintukako atila mabwe kumboyanya